DJ Almasi.
Hello East Africa, bana mimi naitwa Big Classic 006 na nimetulia na mwanangu wa kizazi DJ Almasi ya wote.
You say go, go, go.
Show baby atamkia chumbani ah, I say da 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 kamata shika mazaga zaga pusi zake kuji mwaga mwaga kina makainuka mada mada
okay, dance kidogo dance yeah, 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 now,
dance na Mr. Yeah, now
share yeah. This yes.
The come on kama unapinda mbongo na unadondo oh 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 oh
oh oh Toki, mambo mororo
Almasi 254
Nimena siana Hata kwa kuko kotoa singoki Kwa minyororo
Almasi 254
Nishasa hausamani Ushikana mashati misoso Mapenzi gani Kila kukicha vibonzo Nimepata mwatani Bila fati, bila toso Wambea funani Na kipiki na mama nyonzo Na nimeamua Sitaki, sitaki Kurudia matapishi Shakula ya mini divai
Okay.
Aende kani shitaki Makama ni polisi Kama kuna kitu ananitai Poleni wanoko noko Penzi ina meta, meta, meta Mwali fundisi kitoto Kama kasomea veta, veta Mwiteni na kiroboto Uje na mataru beta, beta Sisi tuwa choche ya moto Roho kuwa kereketa Penzi ina mara Nari, nari Taliona hivi, hivi Nari, nari Kwa mbali lina pepea Nari, nari Taliona hivi
This is VDJ Almasi 254. For bookings and more, hala on
0702-105090. Pekeangu shamba Mwenye rosa kwa nini tajijua zangu niko na esambamba Ninapenda yake, anapenda yangu kuilamba lamba Bite Akesha ni salamu kwa yule kitutu mtu Wambie kutesa kwa zamu asipike marufuku Yani ni mashamu shamu leo mambo iko huku Nimepata bekamu fundi si butu butu Poleni wanoko noko penzi ina meta 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 Mwali fundi si kitoto kama kasome ya meta meta Mwiteni na kiroboto mwje na mataru meta meta Sisipa choche ya moto
Oh yes
Penzi ina meta Mana mapenzi Sio makasiko Hata kama tokenzi miatembele Oh my love Baba mwenye nyumba kodye pigi kelele Oh my love Hata kama tunapanda dadali Minawe my love Eti chetu chumba kina mafyo motele Inahusu Oh wala kizidhani kama Unipendi Ila na waza usipo kwe punteshije Mweza kona jua kama Unapenda meneka moyoni Ila na waza usipo kwe punteshije Yona gopa
Bado inakosa nuru Yani najona sipo huru Napagawa Siku zinavyo zidi kwenda Najona kabisa takufuru Mana naishi kakunguru Kutwa kuzificha mbawa Riziki yangu papatu papatu Mala nilipe vikomba upatu Vipi ukija kutama nivya watu Mimi si utaniacha Ukiachilie mbali mashindano Wano nizidi pesa munikano Sima nikutajie mifano Nini kama kaweza mapambano Ichondo kina nipa mawazo Nikikuposti biashara matangazo Nituweza kukuchunga Beleza wenye mipunga Baby What can I do?
Nitaki ndani
Ni nani uyo, ataki ukae ndani Ni nani uyo, hebu sema wili
Sini nani, na yule nani Alafu nani, akaambia nani
Maneno maneno weachia mungu Mapenzi ya mungu ndiyo ya mungu
Mungu na wewe saize Nikipiga zimu
kufunga. Mabia simu shami, aniambia siyo sahi.
Wenjili ulilenga, pepo ulipenda, na vile Yesu ametenda, we ukamlenga wili.
Umana wewe saize, ikipiga simu kweli we unanilenga. Unapea simu shami, aniambia siyo sahi.
Wenjili
ulilenga,
gaga imakoti napiga gaga wasilika dada naomba gaga
DJ Almasi
naomba gaga sitanganywe na mauno kazi napiga huko hivyo kuto mejificha huko umateke wa kwende huko
shetani alikupinga
DJ Almasi ukajichungani for bookings and more hala on 0620 10 50 09.
Umana wewe saize, ikipiga simu kweli we unanilenga. Unapea simu shami, aniambia siyo sahi.
Winjili ulilenga, pepo ulipenda, na vile Yesu ametenda.
Umana wewe saize, ikipiga simu kweli we unanilenga. Unapea simu shami, aniambia siyo sahi.
My love is bigger than the ocean. For your skin like a lotion. Loving you is my devotion. Give you girl full potion. Oh my beautiful addiction. With a sweet vibration. The two of you is a vision. Anytime I slip your name I dimension. So tell me girl where you there. Just me I gonna let the fire blaze. Anytime you want your ways. Watch out, demand them the grace. Anyma, tell me where you live. Yeah, I've been loving you for days. Anytime you wind up your waist, all I demand them the grace. Baby, I dey colo for your love. I dey mad for your love.
Baby, I dey colo
for your love. I dey mad for your love.
Baby, I dey
colo for your love. Your love, 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 your love.
Hello East Africa, ibana mine to be classic 006 na nimetulia na mwanangu wa kizazi VJ Almasi ya wote.
Facebook, Twitter, Instagram at VJ Almasi 254.
Nini sasa? Me I'm giving thanks to the creator. Okay, yo mama boy you well better. You ma call me fungo toneta. Kinavyo pepe akimweta mbona nana. Body body sa nyonga makiliti. Body odi na gonga za mendichi. Usini choneka kidunda na spiriti. Then you get to me. Baby, you got me falling in love.
DJ Almasi.
Body 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 sa nyonga makiliti. Body odi na gonga za mendichi. Body 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 sa nyonga makiliti.
DJ Almasi.
Body body sa nyonga makiliti. Odina gonga za mendichi. Body odina gonga za mendichi. Ini chomeka kidunda na spirit.
I'm boom baya. I'm boom boom baya.
Odina gonga za mendichi. Ini chomeka kidunda na spirit. Then you get to me. Baby, you got me falling in love.
Falling in love.
Oh in love. Oh in love.
Emona Lisa, my teaser.
Hope you my baby.
DJ Almasi.
Lisa, my desire, Lisa, my desire. Hope you my feelings and your body give me fever. I done the shiver when you hold me tight. When you my
baby,
Lisa.
Baby, I dey colo for your love.
Colo.
I dey mad for your love.
Baby, I dey colo
for your love.
Colo.
I dey mad for your love.
Baby, I dey colo
for your love. Your love, your love, your love, your love, your love, your love, your love. Give it to me, baby.
Now, hear this.
This is VDJ Almasi 254. For bookings and more, hala on 0720 10 5009.
nashukuru ni sasa mashallah. Mambo mwana, nimesitirika ya wallah. Nimelipata bwana, akunidekeza na lala. Meridian, sina muda kumchiti wallah. Nipo nyonyo,
DJ Almasi.
Nipo nyonyo, nipo titika. Nimechate, lalishwa vino.
Almasi 254.
Nipo nyonyo, nipo titi.
DJ Almasi.
Nipo nyonyo, nipo titi. Nimechate, nalishwa vino. Nipo fiti. Nimechate, nipo titi. Nimechate, nalishwa vino.
Now hear this.
Hello East Africa, bana mimi naitwa Big Classic 006 na nimetulia na mwanangu wa kizazi VJ Almasi ya wote.
Follow me on all social media platforms at VDJ Almasi 254.
Almasi 254.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
sugar.
Follow me on all social media platforms at DJ Almasi
254.
Jona kujali nipate nikose nisipokona silali mpaka nilewe nizime
bide almasi
chumvi yenye ladha yake nikukose nilale nja daktari mwenye tiba zake usinyoche
na maji bide almasi
chumvi yenye ladha yake kukose nilale nja chumvi yenye ladha yake nikukose nilale nja daktari mwenye tiba zake usiniache na majera marashi yenye harufu yake nikukose nipate uvundo ndege mwenye rangi yake upote nikosera tamu kama chokoleti laini sema supageti kendi uchokozi eti toto mwenye mwanya kama lesi tamu kama chokoleti laini sema supageti ndi uchokozi eti toto mwenye mwanya kama lesi
bingo bango bingo bango katoto mtambo toto mango lingo 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 mama kukua chando siwe bingo bango bingo bango katoto mtambo toto mango lingo 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 mama kukua chando siwe.
This is Beat DJ Almasi 254. For bookings and more, holla at 0720-105009.
Hello East Africa, bana mimi naitwa Big Classic 006 na nimetulia na mwanangu wa kizazi VJ Almasi ya wote.
Wacha watu seme vibaya, mimi nawe tuachane. Kipenzi changu sione haya, ni true love wala. Wacha watu seme
okay.
Wacha watu seme
DJ Almasi.
Wacha watu seme vibaya, mimi nawe tuachane. Kipenzi changu sione haya, ni true love wala si utani. Kwako ndo makazi yangu, kipenda choroni shakula nyama mbichi. Kwako ndo makazi yangu, tausi njo chumani kuchi kuchi. Hata wanifunge minyororo, uko bado nitasema yes I do. Hata wakutukane kiporo, ladha yako bado naipenda tu. Tamu kama chokolati, laini sema supageti. Kipendi uchokozi eti, toto mwenye mwanya kama lesi. Tamu kama chokolati, laini sema supageti. Kipendi uchokozi eti, toto mwenye mwanya kama lesi.
Bingo bango, bingo bango, katoto mtambo, toto mango. Lingo, 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 mama kukua chando siwe.
You sweet like a peep in your mouth. I can't fight, I can't kill someone for you. Because I'm in the danger zone. Oh no, this feeling, feeling that I'm feeling, it's too much. I see future, life will be so brighter. I better sana, you know that I'll die for you. Oh,
umebarikiwa utu na utulivu, umebarikiwa utu na utulivu, licha ya kule na uzuri na utu na utulivu, umebarikiwa utu na utulivu.
This is VDJ Almasi 254. For bookings and more, holla on 0720-105009.
Facebook, Twitter, Instagram at VJ Almasi 254.
Siku zote mbivu, mbivu, nipo kutufunza. Tukipata furaha, jinsi gani ya kuitunza. Huko nyuma hukumu, hukumu, zilisha nikumba. Kwamba tusakungangania, kupendo sipo pendo. Nilifosi kujificha kule, kumbe chakalangu ni hapa. Sasa napewa amani, mapenzi yasio na mipaka. Ananikanda huko mabegani, ananishika na hapo. Masaji mgongoni, yananilevya makopo.
Almasi 254.
Na hakuna kipya kwenye dunia. Oh my love, kando mana tamana zizuyo. Oh my love, natupa maelfu kwa mamia in this world. Ile wepeke liwe kuchagua.
Almasi 254. Almasi 254.
DJ Almasi.
This is the remix. I got from the pepper. Oh, I'm a tender man.
want them be like you. Bam, bam, bam. You like me, I like you. You want me, girl, I want you too. You like me, I like you. You want me, oh girl, I want you too. Bad girl, me digging this. Your thin bad girl, you are the wickedest. Bad, wickedest. And the way you want, girl, you finish it. Girl, I hope that you date me, cause you captivate me and you activate me. There's no debating, girl, don't keep me waiting. Stop acharating.
Aya tende tetem, oh mama tetem. Tipo tipo tetem, oh mama tetem. Aya tende tetem, oh mama tetem. Sugar chini tetem, oh mama tetem. Aya tende tetem, oh mama tetem. Tipo tipo tetem, oh mama tetem. Aya tende tetem, oh mama tetem. Sugar chini tetem, oh mama tetem. Katota kamenoga, oh mama. Nakapandizi za pukova, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama.
Almasi 254.
Shigidi, ah, nakufa, hoi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, konki, fire, moto, liquidi. Ayatunde tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Ayatunde tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema. Ayatunde tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema.
Muko fomo kide, oh my lodi, lodi. Zanku were te yo bodi. Ani keshe biyoppa, ani jogo nele. Kala idaye, mi fele mi move mu bele. Shere mu bele, mu fele mu bele. Mu chaye tele, wa mo gule. Fon watu bele, kwe koro se mole. Freya manche se mole, moniko manche se mole. Te bati pe sa kutu pe bodi, manche se mole. Na vili kam wili, kako rojo rojo. Na kafundi kana vota funamo ogo. Suse were wale bito ti shene lowo wa omo naija wa nbe aye gege jo ma se jeje we se to for dami ri si loju oni fe je ta ba yo mi se ti for some of you she let me back to my cup for no ko ti ko she
ma se 254
tipo tipo tetem mama tetem aya tende tetem mama tetem shuka tini tetem mama tetem aya tende tetem mama tetem tipo tipo tetem mama tetem aya tende tetem mama tetem shuka tini tetem Tetema,
tetema, yani kama vile generate. Tetema, kama mwizi kakupiga ngeta. Tetema, wino wa kutunga kupepeta. Tetema, chini nikipuliza tarumbeta. Asa wozu, dozu, keza shogorozu. Kufa chali kama mende. Maria Rose, pose, tungi lime gozu. Tunde ni kupige nyembe.
Roke!
Make my mind go polo, polo, polo. Ukinune tunye doro, doro, doro.
Now,
here, this.
I wish ni kwaga na mavumba mkwanja manoti ni kuonge vya thamani
Bide almasi
ama niwe fundo kuigiza kakanumba masanja joti usiwe mbali nami my darling I need you now uwe na mi haki ya Mungu na kupenda nobody can show you love Usiwamini, ukisha wapa wanakwena Obasi jilegezi, nikubebe mpongoni Nika nikulegezi, nikutunze kama mboni Wakija wapote, ifanye kama uwaoni Kisha uniongezi, ulivofunza unyagoni Oh baby, asa dansi nikone Uwabangito,
wangwai
Ululu femi Oh baby Asa cheza nipone Uwaba mijo Basi cheza na mi Mojongo mwaro kwa hini Mchungu kiuziwa Same mara sabini Uo mzungu sejaliwa Kependa juwa majini Kwenye ufungu bareniwa Kumbate baridini kwenye tundo kama njua
Bide almasi
Kuyo wangu nyoma kutu sinije na kibiriti
Asawe
Benzi likageuka chuki nyumba ikawa kibiti
Asawe
Nipatie vya kita nani nipe paka kwenye kiti
Asawe
Ile sininge shetani nawe kaja kukuchiti Kuba sijilegezi
nikubebe mgongoni kitandani nikoleze kwa miuno ya kingoni kisha nibembeleze nirudishe utotoni weka mate niteleze kama nyoka pangoni oh baby asante si kitoko oh banwecho ululufeni oh baby asacheza nikone uwabamido basi cheza na mimi ama nataka kucheza chura na ingali umesimama
inama inama
asa onyeshe
inama inama
unacheza
inama inama
unataka maji ya kisima na mboga kututamba
inama inama
onyeshe
inama inama
unachotaja
inama inama
unataka kupiga deki wima umesimama
inama inama
hebu tuonyeshe
inama inama
unapigaje
inama inama
si unataka vya puru tebo samona unakibana ebo tonyeshe unalengage
Onda boy come number Spare sa aye
Kwa kumi ni baki solo mi
ni solo.
Goosebumps, na na na. Come test my banana. Girl, you make me loco. Ah, nikupe poch baby, na na na. Upate choto kidogo. Iki kupanda nyonya, na 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 na. Girl, you make me loco. Ah, unanibembeleza kwenye usingizi doro, mitoro. Hata watete wanuni, nisikuachi solo, mi solo.
Body.
Almasi 254.
Bad girl follow me, nikumwagie kaweze. Cheza na michoro mi, ama uruke mateke. You know sometimes inatupado, kama ni party za kishuanjo. Nizame katika komando, kama ni kisuwe chinja kondo. She's a superstar, ananipenda na mpenda pia.
Almasi 254.
Ananikosha ro, nikimwaza na niwaza pia. Follow, follow, follow me, follow, 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 follow me, follow. Kupa namba yuwa, love a girl, napenda unavu tingiza. Uifani teka mbele na unagiza. Sexy girl, give me show, turn me on, he was pretty mommy, oh. Tufanye paka majoko. Wako niwe body man, body man. Fiche kwa raman, kwa raman. Mida flani magizan, magizan. Kwa kere majiran, majiran.
DJ Almasi.
She's a superstar, ananipenda na mpenda pia. Ananikosha roo, nikimwaza na niwaza pia. Follow, follow, follow me, follow, 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 follow me, follow. Wako niwe body man, body man. Ufiche kwa raman, kwa raman. Mida flani magizan, magizan. Kwa kere majiran, majiran. She's a superstar, ananipenda na mpenda pia. Ananikosha ro, nikimwaza na niwaza pia. Follow, follow, follow me, follow, 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 follow me, follow.
Almasi 254.
Kwa maini, maja darasini. Na nkirudi nyumbani ananiuliza nanze chakula ama mimi. Hapo ndo ananifurugaga, kichwa kinaniumaga. Ndo maana nimewaitaga, nipe ushauri.
Almasi 254.
Tamkule, mwenzenu mimi. Tamkule, mchumba wangu. Tamkule, sise. Tamkule, adithi adithi. Tamkule, mwenzenu mimi. Kanyonyesha jua la asubuhi napopenya kwa dirisha, na mizungu ambayo sijui amenifundisha. Shombo la mara amenisafisha. Kama hoi sijitambui navyojibebisha. Kanikeza mahala kamu kutarajita. Kibaba baba michezo ya makidakida. Tuna wakera waji mbona utapata shita. Ni wape siri lake puto limepata wiva.
Almasi 254.
Mwenzenu mi
longa.
My baby wangu
longa.
Namlavu adithi adithi. Mwenzenu mi mchumba wangu. Basi sisemi adithi adithi. Mwenzenu mimi mchumba wangu. Atipona mtoto kata
DJ Almasi.
Na misijivungi na mpagane kusaza.
Na mpate na namba.
Sipakize tatone.
Na mpate na namba.
Na mpakitwa na penda.
Na mpate na namba.
Na mpata mtamu.
Na mpate na namba.
Ale achikara hazi.
Na mpate na namba.